Studio Tamani, Alhaji Malifu. Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde altinere sappo e joyi lewru avril hitano 2024. Sakrabe hidibe Ali Cisse wondi e modum kikide hande Ibrahim Sanogo wonto boggi jande ton. Kabaru kume bapayulo bangal himme yurmere tisit faayo to bonika ana wembin sanne menaka to ka hollitama wede dum fuddi yarde yeso non hollitide wede bale societe civile. Joda hala pawido hakkune malinkobe bangal komini ngaji di ka golluji mudum timmi altiner hande leedi amendi yambini aljumaare noga aljumaare 12 lewru avril betti no nyaloma ke inadu ladnar allah no sukabe gombe le boli dum wadi le wakkati mo holita wiido ko buri sukabe uynay 10 yam kanyum en kanal tidala nawdo leendi e mangal mudum fu sakrabe hidibe bismillah modum hedaade kewaruji amendi kikide hande kabaru pawido himme yurmerle sahal fayeto le wudulide amenika holtama wide ana wembini fa hamma te site le region gawo fayeto boni le region douansa himbel gombe tumbe be tidala o hewti kanyu enka wadi noddango fewde e himbel fumbawbe faabade dun nokko holtama du wide lamu menaka ka dum fuddi yarde yeso sel non holtiri wide bal societe civile gondo le nokko fa beddo na fam kedden sita sibe Omar Wagalu
te site ne genni wotre ana udda to himbe lonbe hite ben horebe ne lamorde an tewde balleku jungal lam on Mohamed ak Belko kanyu conseil communal nuku wiima ujnyaaji hore misali roobe kay ciukol pamore ana hasingin e balle ku sanne
on ne peut
bangal nyamdu do tisito nyelawma hande o ido wiini sanne nuku an udda boy yimbel ujnyaaji jugi do tidallaaji ko nayri bangal tiafaaji e ko nandi e mudum tidallaaji di ana mawni sanne
souffrir
o kabaru goto ngo hollita le genni boni les raisons douanza jamar ko he mudum ana tampiton sanne sabe laf ku nyamete dum ko hollita kanko hammadon dikko hewtno hala walle nodirtene association pour l'émergence de Boni
affaire Boni on woori hanen ko ana nawi sanne haani yottede fa haalne kabaru on nawi fu min jotte fay goto wi ay hunde fu fa nyamdu wala fay hanen fajiri suba be kawriti be bi kurngaaji be darnan be tampiton sanne ko nuku sa nyamdu wala ka neddo wa jolaade fa janga
ngaddu e tawede fu hollitam wili genni menaka jamara ko heemudun hebi mosala sedan ko naari bangal nyamri nanana mudun on ko holliti kanko Sidi Barka amir conseil régional wala société civile zone menaka holliti kulleji nyamitede kewdi anale sawra menaka nyolman handen ciagal modun ciogudi kulleji ko nyamitede ana yafi
vraiment ya une table
wattu jono dun samti jati sab de kamiyoji iwri leedi alanzerindi ngaddi nyamduji ciogu kudede do jippiki ka fande lawol hakkunde menaka e gaaw uttay no yidirano kamiyoji seda seda ngarta
me ya quelques camions qui viennent
fa handen walle société civile ne lamor ana tetro lamor tinno yalla datir ana yoppite maleri leedi yalla kulleji nyamitede nanal modun an heba yotto on nuku
sakrabe hidi be ando on bay tuttu hakkilaji modon fuudo jido kabaruji do hel ame Facebook nadu compte X mom no dirta no Twitter joda hala hakkune malin koobe le komini ngaji di goliji mudum timmi altinande halaji kewdi wondi halaji mudum memale edo jide le hakkune majjido ana kananke laamu hakkune jo o laato hakkune tawele hakkune yimbe le nartobe laata laamade leendi e le wotiji ngarodi fa bedro de famo anni ko Boubacar ak Barka yo goto le fedde landin be galdo jidal sifi do mudum yirwinde jam gondal junnude laamu hakkundejo o fandi ka fu hitande banture kaborde iwde e gube ngadobe imma daraji fa reena hore mu en tawtande be ko be golla rende keri leedini buri fu hakkune amem e leedi Algerie sembinde bawde mangal pade embe subaale yimbel wobe tawtobe hokkude be kaborde janginde be buri fu bangal wadde imma daraji fa reena leedini joende to fedde ngaro haybude golleji nawori di bangal halaji di yimbe hawrido mudum no yarta yirwinde golleji pawidi itugol yigaji leede amendi yalla yirwer boyore na hebe nyalo makay nado sukabe gombe le bolile adnar allandu yambinama no sappo e didi lewru avril hitande 2024 bamako do le wi ardo en gollirdi kumanidi haybe be do sukabe ko buri sukabe uynaaji sappo yam woni e tiddala nawdo jubbaabe le hitande 2023 lindi e mangal mudum fu fa kebe famtar kedde sita sidbe Omar Waygalu
leitan 2023 ko yaata sukabe me ognyaaji don wonbe le tiddalaaji wonmo hebbe hinni dungu hollidi kanko Alou Koulibaly directeur fedde notre sam social Mali kanyo fedde wotere hinnotone be sukabe garmintobe
au quotidien nous avons des
fous yimbe le amen jahan to be do sukabe goni jida eto e mabbe pabo ko nayri bangal tiafaaji ko nande mudun hitan 2023 min pabbi ko buri winaaji
5 enfants
lebi kanko ministre humni kabaru rewbe sukabe kan e galleji ko holliti wi heegol be sukabe garmintobe kawle ɓolɗi yo huna hannden ko yeddata sariyaji battugon haqqeji sukaɓe. Nde wi fa hannen kanko docteur Coulibaly Mariame Maiga o holliti yiɗi noddangol fewtude e lammal on.
Ɗiɗo tiɗalaji yettiki ko ɓuri millionji temedere e nogay suka le adunaru ndu fou le Afrique iɗum ɓuri million capantati suka kono ayri banggal no sukaɓe gori leyɗati noon yo ɗum yeddude haqqeji sukaɓe noon.
Meccitunde wi sukaɓe wonɓele ɓooli ko fotti e nayyi yembere ko hewi e meɓɓe ana tewtora laamu on tinno fiyat dabiriji hono no ɓe fabirte.
Michel M. Teme ɗiɗom jannginoɓe jannde hakkunde fayeto institut de formation des maîtres en kañum woni jannginaɓe alkam asawwere sappo e tati lewru avril hitande 2024 laamu sigu hono watta fa nawtoro dewtere mbawde sakkade haqude sattere nawde galɗo jiidal monsieur M. urɓe sam kuthala yoroso fayeto mbi suba woni kawruɓe e maggal balɗe joyyi ɓe gatta ndeɗo jannde gollirgal mawɗo kumaniɗo jannde nde leydi amen ndi kañum landini ɗum fedde UNESCO itti jawdi muɗum commune urbaine dirbe ana jiri ana wondi fewde rafi heɓugol ndiyam heɓa jonte joom oɗo kabaru ka yo saabi ko groupe o pompo o ndiyam somajep wardude nokku o boni ko yimɓelle gonɓe toon ɓe kañum en ka ana tampi sanne ɓuuri fou rewɓe gaɗoɓe e leruji kewɗi kañum en ka ana daadi fade mum en heɓude e ndiyam ɓe narda kana koɓe lindi waɗa ko wawi fou yalla tiɗɗalla o ana heɓene jogolen
sijo tamani yo projet fondation hirondel ɗo mali ɗo mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kañum Union Européenne et Coopération Espagnole.
Vidéo goto jiltinaɗo ɓeme ande to ɗo woni TikTok holiti wiide leydi amen ndi yalti e le fedde ONU oɗo kabaru yo gongana pene Fatoumata Kodjo tewti andude ɗum keɗe sita sidibi.
Le vidéo yeho e minti goto e seconde ngaji sappo e joyyi yimɓe ko heewi yeedi ɗum ɗo ɓeeme andeɗen ko noddete TikTok nannan muɗum ko yaata fayimo ujunya sappo e jeegon le o kabaru holli tan wi leydi mali ana miili yaltude le fedde ONU ɗum ko hollita le o vidéo ana hollita fa hannen laam malum ɓami o anniya cagganoɓe haaɗi baale politiquien e nannal muɗum fou wadde yembiriji mum en le leydi nin caggano fedde ONU nani o kabaru ɓe mettama sanne ana hollite fane le o vidéo wi hooreɓe leydi mallin waɗi communiqué goto ana miili yaltude le fedde ONU haqqile hen ɗum pene ɓaleji kirino leydi mallin ɓame anne fewni go tan yaltude le fedde ONU gaɓe paama tan wi fedde ONU waɗi communiqué goto holliti ka e mettama sanne caggane laamumal on ɓame anne darude golleji baale politique e nandal muɗumen leydi ni ɓe tewtira fa hannde laamumal on tinno ummina o sere ɓamaɗo ga fa hannden leydi mallin waɗe communiqué fe goto holliti kae ana miili yaltude le fedde ONU.
Yewtere amen zoom sur ñalawma hannde o ana wodani channel to ana wodan laaɓal ñegueje nokkule gollirɗi ɗiɗo nokkule gollirɗi ka wona wakkati fou tawata ñegueje muɗum ana laaɓi ɗum ana tampina sanne yimɓele golloɓe toon ɓe fa ɓeydoroɗen faamu keɗɗe sita sidibi
ana tiiɗi neɗɗo waɗa ñolman goto ley gollidirade tawa haaji muɗum hewte culmorɗe ga watti an toon sa naata leɗɗe culmorɗe ɓerdema mettan sanne sa tan nokkuɗe fo ana soɓi mais ɓami misal ɗu kanko o debbo noddeteɗo masaran watti fou so natte culmorɗe neɗɗo wawa nadde caggal makko kasin neɗɗo fo annana ana wiya patti sankana culmorɗe wawa natede e allah hon waɗi ɗum kasin tuttaɗe kartaɗe an tatteji fou sono wona yippa hen jan so heeɓa hunta haaji ma ga ɗuyo tawede fou kanko suka jogal noddeteɗo buba watti fou so natte culmorɗe o laltan ɗo fa laaɓa so tilguin neɗɗo fou naɗɗo caggal makko miila hono ni ɗum ko wari soccitɗe culmorɗe hono kanko ɓi debbo noddireɗo masaran ana hewli galleji kalle gollidiraji meɗen ñolman hannden ga jamar a hani famde wi culmorɗe gollidiraji ana hanɗi e laaɓal saabu nokkuto homo fou natta watti fof neɗɗo hunde haaji muɗum ana hani laltude ɗum fa laaɓa yoppa
ko nawru banggal piiɗe balom jaga buule en ɓe gala duuɓi nogay tappi fa ɗaati honoroɓe mum en keñe ɗum woni ɓe guine bisaw ɓe gatti ɓe baddinayyi ɓe keeɓi baddel gotel oɗo ɗeɗo piiɗe mindiɗe le guiɗera ko ana windi ele landingol tournoi i fois a jaga buule sukaɓe ɓe gala duuɓi nogal ko naru bengal championnat national ligue 1 o do joliba ac tappi kañum do ats de koro ɓe gatti ɓe baddel gotel ɓe keeɓil kowal as real de bamako kañum e afrique étoile kañum en ka fe goto heɓa e tappude goɗɗo ɓe fou baddi ɗiɗi ɓe keeɓi as bakar jam kañum do tappi olympique de bamako ɓe gatti ɓe baddinayyi ɓe keeɓi baddel gotel sakiraɓe keeɗiɓe andon ɗon mi kaddata kabaruji amen ɗi kikiɗe hannde ga hanon andir ɗon no mbawi hedta ɗiɗo kabaruji fou ɗo wiyamo mere mere gaɗan 37321 ado gaɗi téléchargé application amen studio tamani ɗo play store fat jeehe fe nokku ɗo e seeɗa yewtere amen ɗen a wodi
gaɗe hakkille ñaw ménagite matama le leydi meɗen Mali
humaniɓe cellal ana darda yimɓe gattana hakkille ɗi sifaji wulare talɗi yorde daane ɓutande fofande suka kañum e majjude hakkille
neɗɗo fou taykitiga ɗiɗo sifaji e hoore muɗum yawna yottare suudu doctorol fou ndu ɓaɗi ɗum
ñaw ménagite ana naɓoro ko yaawi so selliɗum ana yoppa ella e joomum iɗum wara ɗum irun weli toro bangal doiru kan e illari
neddo fu jawan de yottare suudu doktororo odo nyaw an lato dun sabab moddo pikkiri mundu ana wodi ko wawi sakkade odo nyaw minazit ana warredu mere
do yo bataki iuran do en studio tamani e do gollidal minister humani ne cellal
jooda hala hakkunde malinkoɓe bangal communiŋaji ɗi ka golleji muɗum timmi 15 lewru avril sisilŋaji kewɗi wonɗi haalaji muɗum warta fa memele ɗiɗo jooɗa haalaji magazine amen gouvernance citoyenneté ñalawma hannde o memi haala muɗum anni ko mi sita sidi min pewne dow hen kiire jaam puɗɗoje golleji pawiɗi e jooɗa haala hakkunde malinkoɓe mo kanakoɓe laamu hakkunejo o landini timmam altinere 15 lewru avril ɗiɗo jooɗa haalaji puɗɗiraɗi ɗe communiŋaji ɗi yimɓele hewɓe waɗi hawrude muɗum docteur Maiga Boulkasum goto e fedde juinade fa waɗa nde ɗo jooɗa haala hakkunde malinkoɓe holisi wiide fay goto warta takkede bangue li hen
homo fu watti koyɗe muɗum e o batu jooɗa haala saabi ɓiɓɓe leydi malni fu wonko nodda heɓa hollita haqqille muɗum ko naari bangal tiɗallaji kay fet dabiri honne deƴere heɓetele leydi mallin rewɓe ɓen darogam en matama sanne sa fe yimɓeji halfinama ɗi golleji koyɗe rewɓe anale muɗum ɓeɗe hewle muɗum sanne ɗum ana tewtira baale ɗe fo tinno waɗa jooɗa haala nokkuji mum en caggal muɗuɓe suɓo ndeɗo goto hewtino haqqilleji ɗiɓe holliti le commune ŋaji meɓɓe hoore wonɓe tumɓe fayñol man hannden tiɗɗalla fumen mate e muɗum tofonɓe
haya dente kewɗe kumaniɓe rewɓelele leydi amen ndi kañum en ka ya holliti mette muɗum fewde e no golleji ɗi wurdi yarde ni lewimaɓe homo fu koyɗe muɗum wattaka hen ɗum ya woni ko holliti laamiɗo fedde Kafo Tombouctou Gassamba Nyamoye Aliji holliti wiide rewɓe darde muɗum ana fanɗi ley hem sanne
sur 50 personnes
leyimɓe capanɗe joyon yimɓe jeegon ma jettoon rewɓe wonko fotti e o jooɗa haala meɗe wawi haalde hannden wimi weltakinle golleji o jooɗa haala meɗe wolle wolle ɓiɓɓe amen wonko mayta jamma ila suukan
bamako ɗo fayetole kedde leydi ndi ɗiɗo immadaraji waɗama le communeji ɗi fuu yoga yimɓelle jooɗiɓe Kita Segu Tombouctou kawruɓe ɗiɗo jooɗa haalaji wonko seedoto dow hen hayaɓe narda kano koɓe leydi amen ndi joom ka tinno gollira ko yimɓe warta hawrude ɗo muɗum
to menen ga Kita le balɗe ɗiɗi walla société civil jantiɗo o kabaru jooɗa haala ko naari bangal deƴere le cuuɗi aradioji wonɗi nokku amen ɗo mairieɓe fo tewtirama yettolle commune ŋaji mumen yalla jooɗo kalde e jamare wawɗo jantude fulfunde bamarankore manikare fottata corborere homo fo hollita haqqille muɗum ko naari bangal o jooɗo haala jamare fo ana noddalle muɗum yimɓe seeɗan tan wonko holliti kañ yiiɗa wattude koyɗe muɗum e o jooɗo haala saabu ɓeɗen miila ɗum wona nafa
ɓe koyɗe mumen tawaka feyi ele ɗiɗo batuji yo guɓe joguiɓe kaɓorɗe kañe parti politique en miogaji le leydi wayde tawede maɓe le ɗiɗo golleji ana waɗa soko tewtite ko wasa heɓede na donki e andan ɓe kabaruji ɓiliɗe majjum ka ya holliti wiide wayde tawede maɓe ley hem wala fu torda ko yettinta golleji ɗi Brahima Mamadou Kone yo donki andan ɗo kabaruji ɓiliɗe politique
yimɓe haltanam ɗi golleji jooɗa haala waran tewta honere jooɗta kala ɓiɓɓe leydi malli fo le communeaji fe damuɗum le lamorɗa kayle keriduɗi keddanɗi soɓe tilguen ɗum ɓe jooɗoɓe feddabiriji hono tiɗallaji won e leydi mallin heɓidirta jogolañol man hannden fayottade jooɗaɗa jantude e guɓe lunɓe hiite ɓen ɓe ɓamɓe marfe mi heɓan leydinin so ɓen yiiɗi wartude e jan ɓe jooɗo ɓe kalda e jamare yalla deƴer ana heeɓe
micintinde tan wiide sisiliji mawɗi joyyi ɗiɗo jooɗa haalaji warta nayorade bangal muɗum ɗe hakkunde majji ana jaam politique keɓe yirwere ɓoyore fayettoon ndenagu kañu ko nandi muɗum jooɗa haala les région ŋaji ɗi hakkunde malinkoɓe waran wadde noga yaade noga ɗiɗi lewru avril hitande 2024 ɗi leydi e mangal muɗum fuu ɗum waram timmude bamako ɗo jeegom lewru mai hitande 2024